coming from in Mangolila. Popanda chake chisomo inu chisomo ngana galandane. Alikumbuye kwanga defending me, blessing me, favor after favor. Sana wone tina langa omwe ndi chokela. No, no, no. Under your grace in a kabadi, favor after favor in a kabadi. Sing and devote wanji, all I know. Simnatane nane akaona inezo pamoto pangapa kunjito businessi kuli konseko. Jakungade wanji, msozi ungakete wanji. Chimwemwe chako chikuta mamawa, chikuta mamawa, mawa uzaseta. Olo nyengo zifinye wanji, uzingo endabe, usabwele mambuyo. Aikuputo waona leloa, mawalino, suza waona mzo. Ulikabadi, favor after favor, ulikabadi. Zinga kuvute bwanji, iwe utiwe, sana tane nawe. Adanaka.